ukunzwe wowe ijwi mari shushe icyarankura bure byinshi utamenye byo zuye ndashye munzwe nanditsi barujyana nk'imabi kuri ndi medifushe nike bitagira amafiri atwara umutima na mind ituje uzaba umusaru roda jipu zivare ni ngombwa uzibuke kisi cyutsa igira nabandi bo konsa ugira isuti ikosha uzibuke ishashira tosha uruganda rubugama intwaro utazabura ubwenge rubanda barota uzahura n'undi mutego mutego mutindi wa lebo ubyemere usinyire kebo nyuma ikujugunya usubire geto uzemere ufata igisebo ikayi ugira umusego utazigera ucika intege ahenda gushyuha abanza imbeho uzagera ahakora juju uburozi bafangira ingufu utazigera uhagira ivutu opa gupigira avuye ubukuru sekiba kivuze induru uzibuke shiyu na mungu mani birebera indara jimuri hasa kubera igicucu bizagera ukatire sku pepa na penu biharire buf uri biti kubanire stu usanga abakosha musangiye kushi ibake batumura kushi bakiza leta yasatuye buf na gereza izaguha proof asura kubyara n'ishumira icu uzavuga imbugu zikabe kuri stage ujugunye basame ifoto igikwiruka inyuma ujye ubaho nk'ingagi amapisha bafate swit wanyuze basare ucyo nka kristi ibitenge basase kamuwakiriye google utoneka ishyari umuopuri murye uri tv bakandira momo batazakureshya ngo uyitemo uri karida akeneye promo wakwimye support ijya unumira uvemo izabuzwa kwinjira geto kuko umufana gishonjeye voko ukuri kuvemo umuhoga abapesa amapromo basigira isomo ntujya guhigira skamuji uzapapa uhinduri wawe uzakina agatara ka keji yose ntago ari sande popo zinyate bakande gasuku n'ipusi bakambe bakwambe ikicyasha wangwa ibyawe bihinduka icyondo bakate uzigwa murarira irobo kirazira gutanga iyo roho iniga yaramije devo iryamira iburyo ikabyukira imoso seke bakwereka vigo ibitambo ugasheta yo pipo muziki ugatakaza ibiro imbuda ku mutwe ugapepera ikiryo ari story ya jack utasomye zira ya drugs utanyuze furizi kugira imbata shumi ni benshi imihanda zafubye uzanywa amaswinga utigeze kanga gukangura umwambure indwara ikuzongeye ubwihebe wongere usange uhene mbutayonnye umwaza kugoteye hose usajya abapiyora byose buri joro jya ugera ku mavi ushimire jambo muri mushoje soje ibaruwa nkwibutsa intego y'ikamba ritambara bose bisaba gutema igicuku ugapiga imirongo na mike ishonje